In my planet, the people eating together. In my planet, one, two, one. Thank you, that. Thank you very much. Banana bise banaki, lokola liseke, lokola lisano. Banana bise banaki, lokola liseke, lokola lisano. Banana soki bolingani, ezala kelengi, ezala kelengi mingi. Ata balobi bokoyoka te. Ata ba figi boko zipa batoye. Nibala o nibala. Nibala e banaka semoye, manembe. Nibala e banaka lokola liseke. Nibala soki boyoka nine boko sala, boko anaye denge ya kosala mariage. Nibala. Nibala o nibala. Mabala mosus kokomi kobala na kati ya ba. Mabala mosus kokomi kobala na kati ya molangi ya vie. Mabala mosus kokomi kobala na kati ya fide. Nibale ya mwana toko na nae. Nibale ya mwana toko na nae. Mabala batikila na misa nibale. Misa mwana toko ni kakasensi mwana mwana toko na nae. Toko mwana kaka mikolo nyoso. Nenge toko ni kobota. Toto disambo. Nibala o nibala, nibala o nibala, nibala yango na tonga na ne. Baba baba banda kabiso, kombo ya kase kutu na bango, batu na laka baka kumonge nini, nenge nini baba baba la laka, nenge nini baba baba tanga kabiso, bisengo ya bango baka bata ni kone ya siku. Nibala, nibala, oh, nibala. Nibala, oh, nibala. Nibala, oh, nibala. Atala kati atamba bokuta senya balanyama. Atali kola ya zata bokuta senya kena neke. Atala seya mbaya bokuta seba bisi na mabisi bakota mbole lombo. Nibala, oh, nibala. Nibala iponi motote. Nibale poni nyamate, nibale poni esetete. Nikola nyasa tama mwana bangu kibako suwa biso. Songi hotari bango bako tambo la selongo. Nibala o nibala. Nibala na biso embandaki, lokola liseke, lokola lisano. Nibala na biso embandaki, lokola liseke. Lokola lisano, nibala soki bolingani, ezala kelengi, ezala kelengi mingi. Ata balobi bokoyoka te, ata bafingi bokozipa batoye. We'll be right back. Thank you.